Ebyo nga tubitadde ku mabbali ky'abazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula na Diope Gabulo Wokuna alaze obwennyamivu naddala olw'omuzo ogweyongeredde ddala ogw'abaana abawala abawanduka mu masomero olw'obwavu obungi obukudde ejjembe awamu n'abamu ku bba abatuuka okufuna embuto nga tebannaba kwetuuka okukakana ng'ebiseera byabwe by'omumaaso bigootaanye. Kyabazinga ategeezezza nti ebitundu 7 ku buli 10 ku bantu abali mu bitundu eby'Busoga kizuuliddwa nti bavubuka naye nga tebalina mirimu, ekyongerera ddala okulaga nti wakyaliwo obunyiikaavu awamu n'okwerigosola okuli mu nsonga eno okusaana okusalirwa amagezi ag'amangu. Kyabazinga okwogera bino abadde asisinkanyemu abakungu okuva ku kitebe ky'eggwanga erya Sweden wano mu ggwanga erya Uganda era nga bamukyaliddeko mu lubiri lwe olusangibwa Igenge mu kibuga Jinja n'ategeeza nti kya nnaku nnyo kubanga abavubuka bangi nnyo amaanyi gaabwe agasingira ddala obungi tebagakozeseza kimala kwe kusaba nti wabeewo ekikolebwa ekyamangu. Asiimye nnyo ekibiina awamu ne gavumenti y'eggwanga eya Buswidi okukola buli ekisoboka kyonna okukakasa nti babaakolwa kiri engeri gye bateekateekamu abavubuka wano mu ggwanga Uganda okukyusa endowooza zaabwe okukendeeza ku baana abazaalira abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka abawanduka mu masomero awamu n'okubulwa emirimu.
What has the kingdom have about 70% or so are youth and young children? The unfortunate pregnancy has become a very big issue within the sub-region, and as the kingdom, we are fighting very hard to mitigate and eventually get rid of it, of course, through different initiatives as the kingdom. Of course, one of the challenges we are having is the poor parenting, was from the children, and of course, them being unskilled. So when we see people like you coming in, we know we shall have good partnerships to bridge this gap. Then, of course, our main focus is on men, since in the African culture, men are the heads, the families, and they play a lot of pivotal roles in ensuring that homes are responsible and homes are leading examples. So we decided to take them as the center stage.
Mu mbeera y'emu abakungu okuva ku kitebe ky'eggwanga erya Buswidi wano mu ggwanga Uganda nga bakulembeddwamu Lisa era ng'ono yakulembeddemu enteekateeka eno nga mu nteekateeka eno ey'omukago eyokola omukago gw'okuyambako mu mbeera ezifaananako zityo nga bali wamu n'ekitongole kya UNFPA nga bali wamu n'omukungu w'ekitongole kya UNFPA ayitibwa Christine Blockers bano baategeezezza nti ekibaleetedde okukyalira ku kyabazinga wa Busoga kwe kukakasa nga basalira wamu amagezi agawamu ag'okwongera okutaasa ebitundu by'e Busoga. Musasi waffe Cyrus Wekiya bino
yabifunye. Sexual and reproductive health and rights. And as been emphasized by my colleague from UNFPA, leadership is of course very critical, and your leadership, Your Majesty, is extremely critical in ensuring success for combined and concerted efforts towards improving the integration of SRHR into the community's engagement. And Sweden has a strategic role in this. We have a very strong partnership with UNFPA at the global level, but not least here in Uganda, in catalytic support in engaging the kingdom to sensitization and mobilization.